Umwanzuro wo guhamagaza Minisitiri w'Ibikorwa Remezo ngo atange ibisobanuro ku idindira ry'umushinga wo gukoresha biyogazi mu Rwanda wafashwe nyuma y'aho Komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu yasesenguye raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta y'umwaka w'2019-2020. Iryo sesengura ryagaragaje ko 65% ya biyogazi yubatswe mu gihugu hose yamaze kwangirika, zimwe mu mpamvu zagaragajwe n'abadepite bagize Komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'umutungo wa Leta, zirimo kuba uyu mushinga arakorewe inyigo neza, ibintu bishimangirwa n'abaturage bari baragerejejweho iyo biyogaze ikaza kubapfira ubusa.
Biyogaze bayikoresheje bituma mbese ingurube dukoresha ibicanwa bikeya, umuntu nawe yabyumva gute? Kandi koko hano mu Mutara nta nkwi dufite, ukumva yuko ugize amahirwe. Niyo umugore yabaga adahari cyangwa umwana adahari washaka inkono kuzikura, umugabo ugateka kandi ukikorera n'indi mirimo. Ubona uyu mushinga barawize nabi, biyemeza mirimo we iyo aje ni amafaranga yakoreraga akigendera.
Biyogaze narikoresheje ariko biyogaze yarapfuye, none biyogaze impombo ziraziba, ntabwo twagize twigaho nangwa n'umunsi n'umwe, nta n'umutekinisiye dufite wabizibura ntawe. Kosa riri ku bayobozi baze bakabidukorera, hanyuma barenda kubidukorera ntibabikurikirane ngo batuye abatekinisiye bazajya babitwigisha uko ibyo tuzajya tubizibura.
Umuturage wubakirwaga biyogaze yasabwaga amafaranga 100,000 y'amanyarwanda, akaba agomba kandi kuba atunze inka, kuko kugira ngo biyogaze iboneke hasabwaga amase n'amazi kugira ngo umuturage abashe gukoresha ubwo buryo bw'ingufu. Ku ruhare rw'umuturage, Leta yongeragaho amafaranga agera ku 300,000 kugira ngo uwo mushinga ukorwe neza. Uyu mushinga ukaba wari umaze gushorwamo miliyari zigera kuri enye, harimo igice kinini cya Leta ndetse n'uruhare rw'abaturage. Komisiyo ishinzwe kugenzura ikoreshwa ry'umutungo w'igihugu igaragaza ko muri miliyari enye zashowe agera kuri 2 yamaze guhomba nyuma y'aho biyogaze zubatswe zapfuye zidakoze icyo zari zagenewe. Bamwe mu badepite bagaragaje ko bahombeje uyu mushinga bagomba kubiryozwa. Uyu ni depite Ruku rwa Byoma.
Igihombo kizanwa n'abantu, abo bantu bakwiriye kuryozwa igihombo bate.
Minisitiri w'Ibikorwa Remezo Nsabimana Ernest asobanura iby'uyu mushinga, yumvikanishije ko bitarenze ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka hazaba hamaze kumenyekana buri biyogaze ikibazo yagize n'impamvu zatumye idakomeza gukora. Uyu muyobozi ariko yanashimangiye ko abafite aho bahuriye n'ihomba ry'uyu mushinga bazabiryozwa.
Ibi nabyo bikazagaragara mu isesengura, ese igihombo cyaturutse abakigezemo uruhare nabahe, barabazwa ibiki? Ariko inzego zitandukanye n'ubundi zishinzwe gukurikirana uko umutungo wa Leta wakoreshejwe ndetse n'impamvu zatumye uwo mutungo ukoreshwa nabi, tuzakomeza gufatanya ndetse no gutanga amakuru kugira ngo ibibazo byose bibonerwe ibisubizo ndetse n'ababigizemo uruhare bashobore kuba babihanirwa.
Ku ruhande rw'abaturage, bavuganye n'Ijwi rya Amerika basobanuye ko batazongera kwinjira muri uyu mushinga nyuma y'uko bahuye n'igihombo.
Uriya mushinga warangije guta, kuko nubwo ngo bwari izindi 28 twagombaga gukora, ariko kubera ko ni za mbere batahuguye abantu ngo bajye bazikanika zibeho, ntabwo abaturage bakizikunze. Kugira ngo ubwire umuturage ngo niyongere akoreshe biyogaze biramugora, ntabwo yabyemera.
Bakoze ariko kwikiza kuva babikora ntibyakoze, cyangwa wakwaca ukaca bikaka umwanya muto bikabyima. Gusa bidutera ibihombo byinshi, twangiriza ibibanza, ntitwahubaka, tushyiramo amafaranga badusiga ibyo twakoraga, uruhare rwacu tubishyiramo, byose byarahombye rwose. N'umushinga utagize icyo tumarira, twawishyuza ndetse ko tuba tuzuragira, iyo tugira iyo twishyuza tuba twaramwishyuje.
Usibye uyu mushinga bivuga ko wizwe nabi, abaturage bakananirwa kuwushyira mu bikorwa, hari abandi batunga agatoki abaturage nabo bavuga ko bahawe inka bakazigurisha, bikagorana gukoresha biyogaze nta mase. Gahunda ya biyogaze yatangijwe mu Rwanda mu mwaka w'2007 igamije gufasha abaturage kutavunika ngo bajye gutashya inkwi, kugira isuku n'ubuzima bwiza, ndetse no kwirinda kwangiza ibidukikije batema ibiti bike byari bisigaye. Raporo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare y'umwaka w'2020 igaragaza ko ingo zikoresha gaze cyangwa biyogaze nk'uburyo bw'ibanze bwo guteka ari nke n'ibice 2%. Iri janisha ryavuye kuri 0.1% mu mwaka w'2010-2011. Dushingiye kuri iyi raporo kandi, abakoresha inkwi mu guteka bari 77.7%, abakoresha amakara bari 17.5%, mu gihe abandi ari abatekeshaga ibishogoshogo bagera kuri 0.5%. Nta bushakashatsi bwihariye Ijwi rya Amerika ryakoze ngo rimenye ingo zahawe biyogazi zikikoresha kugeza ubu, usibye imibare yaturutse muri Komisiyo y'Abadepite. Uretse mu ngo, ingufu za biyogaze zatekerejwe gukoreshwa mu bigo nk'amashuri n'amagereza, kugeza amakuru Ijwi rya Amerika ryabashije kumenya nuko mu magereza yo mu Rwanda ho ubu buryo bwo gukoresha biyogaze bwahamye ndetse bakaba bakibukoresha kugeza ubu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.